ikila vanhu chambikisa mengatana ikila vanhu wadinikia kuwa mwanina sana wadinikia kuwa mwanina sana undungu wa choma ni muda vye ni mwezo songa undungu wa choma ni muda vye ni mwezo songa Mudani tie kila kona Juma ni reti mudani tie kila kona Chambiki za kwangwa te kuoko ni mina sana Chambiki za kwangwa te kuoko ni mina sana Nishukura nundu ambite kila chambiki namu Nishukura nundu ambite kila chambiki namu Kawaida ni dizi benji Minana tukethe ni lazima mumile nima Minana tukethe ni lazima mumile nima Nizite ni juma ni muda pia muyezo mweka Nizite ni juma ni muda pia muyezo mweka Boss.
Baba Boss, eh? Victor, I'm here the guy. What you call Regina? Here the guy, we're going to use again. What's it? I'm here with Emmanuel Juma. Here the guy, Mono. Here the guy, Inyo. Shauri ya uchuma mwene.